Uzobuya liyophumilanga kuzoshabalala uvalo ezweni lonkana izinyembe zabantu ziyosulwa kuphinde kudlume uthando phakathi kwabantu bonke sikhathele ubuhlungu nezimpisi enhliziyo sikhathele ukukhala ngenxa yosizi wasemhlabeni kodwa kusekhona ithemba ngaphakathi kithi Koba sasa kungono kuna namuhla azobuya wonke amathemba kuphila maphupho ethu futhi sibambane njengezwekazi singesabi muntu emhlabeni mayibuye Afrika mayiphakame ngenhloni
Shumyo tando tagati wabantu bonke 충분해.